One more time, boy. My jango so called the music that I am believing.
I'm me.
So talking Laksha. Me damn shina sneaker when do I kunata, nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. So chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole. Chuchu za kode da chatu kodole.
Mchuchu mama miki dume, nipe kopa ulambe dume. Jinga mimi tume, sina mimi mfumo dume. Mradi mboga uchume, kama drama lete tu. Mama umivu ndogwe tu, kama stress ndoze tu. Daraja mbili snoni, natoka mi Nixoni. Banana A-list for you, na chuchu Izos for me. Na chuchu mana visha pete, na mshuma unakuwa tete. Na ha, na ha.
We, toto kilaksha. Me damn shina sneaker when do I kunata, nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. So chuchu za kode da chatu kodole. 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 Kwa mutangwe neza kufanya fuma tiri yo wo wo. Subiri kwanza mume siki yo wo wo. Nifute chozi ache kili yo wo wo. Panga pige chaboski ye mili yo wo wo. Akitaka kush faster. Tungiki afsa. Watoto mjini kacha. Umeponzwa na lifestyle. Madoni kwanga wana minivo mkwanja na kata. Wengine wana mtafuto siku moja kumpa kata. Another round it's a bad tender. Tiku kaba ukiwe bartender. Siri zangu mina we kini kacha ndio bartender. Hey, sina methali na nahau. Nakata mkwanja usilete the round we. Toto kilaksha, laksha. Medamshina sneaker mwendo akunata, nata. VIP kwa kona situsha waka. Na seti mipango. Tuko banwa na mlango kukona wewe. Zo chuchu za kode da chatu kodole. 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 A central zone. 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 A central zone.